Kaza bantu babe kuphi mina nawe mhla siqala ukuthandana. Buwa manje siyaxabana, asiqathwa bakhuluma indaba bangazazi. Kaza bantu babe kuphi mina nawe mhla siqala ukwazana. Buwa manje siyaxabana, asiqathwa bakhuluma indaba bangazazi. Dali noma ungahamba ungishiye uhambe. Kodwa uhlale wazi enhlizweni yami unendawo. Dali noma ungahamba ungishiye uhambe. Kodwa uhlale wazi enhlizweni yami unendawo. Yazi abantu bangikhuphile, angiqamba manje inhliziyo yami ibukile. My baby siqhathwa abantu, I hope yabona bashisa izinto abangazazi. Mina ngithanda wena, enhlizweni yami baby khona wena wedwa. So mina ngemvumo ungishiywa mbe. Mina ngithanda wena, enhlizweni yami baby khona wena kuphela. So mina ngemvumo vele ungishiywa mbe. Cabanga ngakubhalela ingoma ngathi what you want baby ungenza ngibe. Wena noma unjalo lalela abantu besixabanisa. Dali noma ungahamba ungishiye uhambe. Kodwa uhlale wazi enhlizweni yami unendawo. Dali noma ungahamba ungishiye uhambe. Kodwa uhlale wazi enhlizweni yami unendawo.
Indawo yakhe sasekhona, lesi silondo sivule kimi sasekhona. Futhi angibone soke sibona, uwena wedwa baby umuntu ophethe igame. Indawo yakhe sasekhona, lesi silondo sivule kimi sasekhona. Futhi angibone soke sibona, uwena wedwa baby ophethe lasi igame. Ngithi noma ungahamba ungishiye uhambe. Kodwa ngifuna wazi ukuthi bengeyona inhloso yami. Ngithi noma ungahamba ungishiye uhambe. Kodwa ngifuna wazi ukuthi inhliziyo yami ifuna wena baby.
Kaza bantu babe kuphi mina nawe mhla siqala ukuthandana. Buwa manje siyaxabana, asiqathwa bakhuluma indaba bangazazi. Kaza bantu babe kuphi mina nawe mhla siqala ukwazana. Buwa manje siyaxabana, asiqathwa bakhuluma indaba bangazazi. Dali noma ungahamba ungishiye uhambe. Kodwa uhlale wazi enhlizweni yami unendawo. Dali noma ungahamba ungishiye uhambe. Kodwa uhlale wazi enhlizweni yami unendawo.